Zalizo enza, his motions apho kunina e central, emithi, lecalela mina.